Hey, Chimo, ihe ọjọọ na-atọchị. Bịa na anya juo onye gị na-anọ ma ọ bụ nweke nweke. Ọ bụrụkwa na ịbụ nweke nweke, wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ aka mmadụ. Akwa ị na-anụ. Ị mara dị nta jere nta ka ọma bụ enu enyi. Hey! Oge ose tichara mbọ. Hey! O wee tụzie nụ ka ọma. Mbọ dị nta wee gbapụ enu nwa nza. Akụ were iwe bụ ibo ya n'iwe. Mbọ dị nta wee gbapụ enu nwa nza.
Ọ na-akwụkwọ mechichi maka ntụọ. Eji mma agbapụ tọnda. Nweke jere agha ka ọ gbapụ enu tọnda. Nweke bụ onye iberi tọnda wee tọọ n'ụwa.
Ghasasịa ya isi o. Mbọ dị nta wee gbapụ enu nwa nza.
Amasịnụ m Deadline anyị magazin bụ na-abịa n'iyo. Nke a bụkwa medicine after death. A na-abịa na mụrụ amụ ihe.
Unu se tiri mbọ wee disappoint ya. Ọ mara ma ọ ga-agba. Mbọ dị nta wee gbapụ enu nwa nza. Ị ma na ukwu gbara mụ bụ onye cha cha cha. When you turn on, when you are my go,
I hear you.
But when you go up, put it. But put it as fast
as you was.
Walanya, you want to learn a gafiata. Let me know where you are. Melody at two to.
Up on my inspiration.
What a wedding. Get the bataraya.
Two on with the key.
Always you. And I'm a bondage of values.
More music at MajaHighlife.com.